Loki na dai kukusisia kwa cho. Dokia na dai kukudungia kwa chom. Jerry na dai kukupatia kitom. Head, shoulder, knees and toes. Bend over, knees and pose. Wangaresu napenda makagari. Amejibeba utadhania kugangari. Na utoto utadhania konasari. Alitekwa na Chris utadhani ni kantai. Ako dry spell utadhani ni masai. Goose inatupa utadhani ni mochari. Anakali.
Jillian, but more all the way from the top. So, Ajax, Ajax, stop this
Magic
shit.
Magic anger on the beat.
Do them blue yabba. Do them blue yabba. Do them blue yabba.
Arif, jua, kali sana hizi era itabidi umeita Khalif.
H-Town, pins of the dawn, number 9.
H-Town, pins of the dawn, number 9.
Say last on the red play, number 9.
Wa, kai, ri, do.
Wa, keri, vivondo, wo, ni ita, ni kiwa, omido. Esko, ko, kori, vivondo, nakupata, ni kiwa, na dimbo. Ni kiwa, omido. Muta, denderu, nkua, nakatea, bibi ya humangana.
Yenye hygiene, mwaga maji dripping, wezi mopi, nilika funga. Nika tupa keys, Swiss beat, alishia, akanipa keys. Black and white daily, zangu low key. Lyrically sick, kuja na doki. Yeah, yeah, nasikanye. Nge, nge, nasihanye. Yeah, 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 nasikanye. We, 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 we. Venye na ponga cho, kwenye box are the only place na kwa ke ligi so. Ligi libido, niko mangiri do. NFL, NBA, izo mbili bro. Spiki show bila guwala. Babila, nega nega wapido. Wapido kama is a bitch, na weni wagido. Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, ame come na Mary Jane. I guess ni ile getha 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 ya kumedicate. Number 8 bata ball like 2-3. Balling na wengi wako chukri. Kaupendi soka, we can kick it, can I kick it? Uliza Bruce Lee, London, Paris. Hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 that's yeah, Kanye. That's the Kanye.
Stupid genius.
Kanda K.
king. Let it ring, let it ring.
Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem.
Come on, come on. Knock, knock, who's on the door? Papa Shark, me have a step on the floor. Danico say me have a flow, so me have a cut a little Kenyan floor. Rock steady, mic ready, party on like you convince a lady. Busta Rhyme say, ooh baby baby, get on my party if you acting shady. Laddy daddy, laddy daddy, ding ding. Oh, like a dog man, we have a bark from the den. Say number one, me have a come from ten. Hey, you tell him, Papa man, me have a got built in.
Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem. Shika uyo dem, kema uyo dem. Shika uyo dem, sema kema uyo dem.
Johnny, Johnny, sasa kuta kuta izo maweze. Sasa kuta kuta izo maweze. Ah, yele mama. Zungusha, zungusha baby, zungusha, zungusha, zungusha niki lungula. Shika izo nosi munye, nataka leo liye liye kama me. Shika izo nosi munye, nataka leo.
Nyama. Nyama, nyama, nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly car tingo ingo. Buruka tingo ingo. Wika tu pisika tingo ingo. Buruka tingo ingo.
Chokora mapipa unakiona Shakira. Figo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Jeko basi pakira kuna du maria. Kani vajo maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi leo malaya gasia.
Bate after party, yeah. Bate after party, yeah. Bate after party, after party, after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
I'm craving ya kishada, craving ya kishada, craving ya kijaba, craving ya kijaba. Diwa Murang'a lena pia na chuma. Mete after mete, Manjote za kumwage kazi mwage kia private site kwa kete. Kani mashada nazi wa shatharani mpele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hata mkate miukatanga na maji makali na pale iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaijani swara. Kali ya rite lafu short na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangu shendane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngeuze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nani.
Party after party, yeah. Party after party, yeah. Party after party, after party after party. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Ah, ni kuingisha nisipitishe nikimbicho magere. Ni kulima iyo migodi wekewe mchele. Super wako ni wa umatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adi atoe ni pere. Kana washo na kudu apa utoe upele. Nikachape tu za juju nikatuko sherehe.
Saini panty after panty.
Check guy panty na kibangi.
Sound clear kwa ready yo. Siyo misepto eh. Cheki design moshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atina penda vagina. Bore koriji sim China. Ini story ya benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Mwere kwa ni upendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Mwere kwa ni upenda ki vagina eh. Cheki ati, niaje mwere unajikuna kuna. Nukulizwa ni nini unasema ati hakuna eh. Niaje mwere unajikuna kuna. Nukulizwa ni nini unasema ati hakuna. Twende party.
I'm a vip, 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 I'm a vip,
I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, kumewaka chupunguza pilipili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Duanzi amejua ana akili. Na wademu wali acha kuniamini. Tunatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Kifika kilevo legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mini. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shiti. Mindo main plug ndani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year to for me walani.
Leo ni kusenga ama vip, ama vip. Leo tunawateka ama vip, ama vip. Leo ni kusenga ama vip, ama vip. Leo tunakata
mina hutia.
Leo ni kusenga ama vip.
Tia, amekila mene madame.
Kama vip, ama vip.
Hutia, shika hutia. Hutia, hutia, shika hutia. Ameni madame ni vutia. Vutia, vutia, ni madame ni vutia. Vutia, vutia, na mhutia. Hutia.
Nikim take it all duli. Ni kim take it all dulia. Chore mtamu na mtumia. Ni kama vela nimekuliza. Jumii watatu deli ya kinikujia. Na roho yangu amenikibia. Cheki zame nigeuza sana muimbia. Pale chini mina pendo kiniwainia. Songia karibu ata sativa ntakuashia. Juyo sale vokeza nipa ntafurahia. Girl, weni wangu ntakulalia. Hata bakora yangu neza ikalia. Awengini tabaki ametuangalia. Ameniroga na behave kama cheesy. Ananishua titu cheze kabaridi. Kwanza nikembeki amedunga kwa kamini. Akindoti sijui minifanye nini.
Hutia, leo nikushika na kuhutia. Kama meweza mina hutia. Amekila meni mada menivutia. Hutia shika hutia. Hutia hutia shika hutia. Ameni mada menivutia. Vutia vutia na mhutia. Hutia hutia. When I'm sexy na feel kukudandia. Ukona macho ndogo sexy na nivutia. Napenda vile leso menifungia. Kamia uchinya migunda kakuamilia. Utamu yako be mendo najua. Na pia we unajua vile mikukunja. Stori za kulaba chowe.
Napenda malipi ya pilo natoka. Napenda mahipi
juu ya vile unavyovaa. Ukini kiss duka nili na kumistal. I'm your mister, you are my mister. Tinapenda my lips juu ya vile unavyokaa. Napenda my hips juu ya vile unavyovaa. Ukini kiss duka nili na kumistal. I'm your mister, you are my mister.
My lady kata waba mina juwa na kubamba. Naleta ruka kamba kosko bed gata tamba. Chekini na kade mkasuku kamkamba. Kanini ameka mtu home tu na mi nakasikiza. My lady tu ni amini. Speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari. Sina ata fair ni na doya makali. Mazigi za gazogo tunamoga tu bahari. Na uwache tu maringo my lady niko single. Nime come hapa mina day tu tumingo. Later in the party mina day tu ujigo. Sita kuwa idol nita kuwa tuka jingong. So utaway sita kupea mamunju. Lakini morning area nita kupea marungu. After that then uta ni itambuyo. Alafu lady rudi kwenye kikuyo.
Napenda my lips tu ya vile unavyoka. Napenda my hips tu ya vile unavyovaa. Ukini kiss duka nili na kumiskal. I'm your mister, you are my mister. Tinapenda my lips tu ya vile unavyoka. Napenda my hips tu ya vile unavyovaa. Ukini kiss duka nili na kumiskal. I'm your mister, you are my mister.
Pongi, pongi mahaga, pongi, nikorada, pongi, pongi pea senge, pongi, pongi mahaga, pongi, nikorada, pongi, yake dada, pongi, kumbahaga, pongi, pongi mahaga, pongi, nikorada, pongi, yake dada,
shiga iyo wongi.
Hey lady, si unaningora, nakatoza nikona kibakora, mi magician, Harry Potter, dalia kuumba ma, must be a potter, mi napenda unavyo move hiyo thing. Buster up and down just like a spring. Me na penda unavyo move your thing. Buster up and down just like a spring. Dondosa, dondosa. Me na penda hiyo haga ya godondo. Dondosa, dondosa. Me na penda hiyo haga ya godondo.
Pongi pongi shika pongi pongi. Pongi pongi shusha pongi pongi. Pongi pongi misa pongi pongi. Pongi pongi pea senge. Pongi
ima haga.
Pongi
nikorada.
Pongi
yake dada.
Pongi
kuba haga.
Pongi
ima haga.
Pongi
nikorada.
Pongi
yake dada.
Shiga iyo bongi.
B C S B B C S R D. Na 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 kosi atazidi medi. Na 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 kosi atazidi medi. Kimzidi itabidi tumeita medi. Kuzi mik tricky itakupa headi. Kini guva ya mangulu vapu lova. Unani doga nite joka kama bova. Nakomboza weni jova bendova. Sini game over. Una haga bigi kamkise. Una die to kindize. Kama champe nizamishe. Shasha ni itishe ni matishe.
Pongi pongi pea senge. Pongi
mahaga.
Ya usioke nasikia kuzi. Kuziwasha nipate kwenye base bado mi naziwasha. Nipashe kilaita bro nitakiwasha. Dani wezi kwenye beat bro nakiwasha. Shiki vile msupa jojo ananiwasha. Na bado uko chini anasema anawasha. Dani wezi kile time nitakiwasha. Kinduku kingale bro mi nitakiwasha. Ukikambi fire bro nitakupasha. Sibeba giwa lenje mitembea na baasha. Si unajua yule dema najita Natasha. Nilimkata keki akadai anawasha.
Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu anawasha. Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu anawasha. Nasikia tu kuziwasha.
Nindo dem ukitress utawachwa. Anacheza ligi yangu mami utawashwa. Usponsor usponsor ndiyo title. Chorea apana tambua. Nipe pizza bado minta uwa. Washwa unga koki bado minta kupasha. If kill me sita kuwacha. Ati unawashwa. Pita kituo ala chukua selfie. Usinipe hekti. Mindo kunguni na acha mkiwashwa. Naponga matope mnabaki mkiosha.
Iti kikiosha.
Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu anawasha. Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu kuziwasha. Nasikia tu anawashwa. Nasikia tu kuziwasha.
Sipendi miti shamba na kulanga kukumanga. Miti shamba ndiyo dawa si unajua. Mina washa waka waka ni kulight buda jo. Na kiwasha jicho nyanya pale Blaze na Karona Natasha. Daktari si alisi na wapea tuma miti. Ananita champeji ya venye na mbenga. Kishika iyo kitiko anaruka tu kwa bed. Alafu hapo hapo na mcheza kama chest. Bado sa kufeel.
It's Monday. Kaolonga. Ba
mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kama rola, siyezi kuwa tu tribal. Luka joni pesa buda jomi ni tribal. Ina set pakeja na main na daikon. Wanjiro ya nda kinyiwa na daikon. Na mingyo misi hakuna pass, minafunga. Hakuna harambe misi yolunga. All welcome lakini si kwa chakula. Rada ni masosho la chorea jo machura. Liwa mada shiro pale wa pebe skilo. Zika shika zika nice utaka ni zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kima langwe from days like some blue dicks. Tangu get atako wakadai ku get kiss. Tuli get ass. Sayi wana give this, wana die benga ni mechiku liko Netflix. Hey,
kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga,
makeki kawa tatu nekipula.
Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nekipula.
Kaulunga, ni kaulunga. Check it fresh look, mina dunga tu adida. Nikipiga show, joma ngaozo wana wika. Senda fiti, jiggy fiti zina die. Wate wakipula koko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mkoki die extra time. Zimesha lipuka, chiki flow kinuka. Watu wana banjuka, wana shika ukuta. Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta.
Kaulunga, bao mbili tatu minafunga.